Baba wethu engcwele, isengu sengu Yesu Kristu, Thixo wethu namandla onke, ekuseni mungcwele, ekuseni maxhoba ayakhawuleza, ekuseni intsimbi edlizile zintsimbi, eyindoda eziphambana kazele namandla, ekuseni isimakade sezulu, ekuseni indoda eyangcama ubumbayo, ngenxa yobomi bethu, nyangele mihla. Liwala phakathi awe ekuseni ngqongqoshe wena ufula kuvaliwe wena ungenapho kungangenwa khona wena unguThixo oqala into entshe kumini bomntu izithembiso zakho singuyebo singu-amen Nkosi enamandla onke because you are God of impossibilities Thixo wethu ingcwele ndizothi nje Nkosi ekuseni ndiyakuthemba ndikuthemba
ndikungakaziwe
Zos prenyangami ma.